I'm one of the greatest, ain't no debating on it.
Joe,
being the big boss father figure.
DJ Joe.
Anguka na.
It's got to be DJ Joe Informant.
Nishasikia kikingia ni kupilasa. Kukwanga bad, unachukli wa madam. So, anguka na, itabaki meflo na vibe.
Koi party, vibe ni kotoku.
One legged.
Left foot, right foot, levitating.
DJ Joe.
I love you both.
Lazima nile nyama kisha nimalizie na shada. Nimeshaji nyimanga sana, misef sana, fosu sana. You know forever I got my mama. Sitaki madeni ya madrama. Natumaza mama na pesa za chama. Akiana ni maisha ya city. Tuleshingi 50-50. Utakaribishwa na mwizi ama wajanja na mafisi. Wasana wa pretty pretty. Wananipa mwenye kiti. Wanaonanga niko fiti. Hawezi nieka chini. Viva la vida, la vida, la vida. Alhamdulillah nimeiva. Nimepiga luku, nimeshiba. Dua langu leo limefika. Amina, amina. Alhamdulillah nimeiva. Nimekula fiti, nimeshiba. Dua langu leo limefika. Amina, amina. Amina, amina. Kamshaleka kwa set, nishalipa na rent. Leo nimeshinda bet, sasa wapi weekend. Kamsupa kako wet, kanataka nikapet. Nikavalisho pete, kisho pewe mashete. Ba, nikwangwete, nikwangwete. Unawasha moto, sasa wacha nipepete. Nipepeshe, nichezeshe. Maisha raha, washa kitu vituchekeshe. Akenani maisha ya city. Tunaishingi 50-50. Takaribishwa na mwizi ama wajanja na mafisi. Wakubwa wa maofisi. Wananita mwenye kiti. Wanaona nani kofiti. Hawezi nieka chini. Viva la vida, la vida, la vida. Alhamdulillah nimeiva. Nimekula fiti, nimeshiba. Duba langu leo limefika. Amina, amina.
Follow DJ Joe Informe on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Sikose nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi, 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 hadi. Boss kwa ni mini nugu. Boss kwa ni mini nugu. Sikose nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigwe marufuku. Kaende, kaende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Kenbubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki, 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 wapaki.
DJ Joe found me, DJ Joe found me, DJ Joe found me.
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikose nguvu baby girl, mi ukula njugu. Niache nyashi pite boss kwani mini. Niache nyashi pite. Niache nyashi. Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikose nguvu baby girl kwani mini nugu. Sikose nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigwe marufuku. Kaende, kaende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Kenbubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye.
Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, raru wa mini. Ikishika sana, toa ulini. Zako zikipana, cheza na mini.
Ule tema kuhana zamebeba.
a five star hotel kwetu ni Gaza. Naroga ka vibes ka tell nikona answer. Mukona swali naza tell bombastic side, bombastic side. Chavuka boda na piga ma Ethiopia. Kani for 20 tupate tukichoma. Piki ya bedi ya buje na keroma. Hizi mamushis na tipu mpaka homa. Mademu wanapaka hina na ma foundation. Wanasema right now to my location. Wanajua sinda huanga na formation. Mpesa confirmation leo celebration.
Mawagi tuko area. Cheki vile tobe metubeba. Tingisha kicho toangeba. Ulete mako hana sabebeba. Sitoke mkono na mpega. Tete meka kauna malaria. Shingo kado kome ngedia. Chikone ni kauna bakteria.
Na natembea bila bouncer. Kula moto toke jasho mpaka na usa. Bomsi, bomsa. Nimesikizwa na mwaoga duwa roisa. Dope rapa na natembea bila bouncer. Kula moto toke jasho mpaka na usa. Alitokea kama dishi joisha isha. Sani clean kame ngarishwa na geisha. D&D ni ya wato kileleshwa. Miss call kwenu kutakeleleshwa eh. Utaperembeswa. Kuna choices na mwepita juu ya guesswork. Niko fly, reputation, niko jet lag. Na career, najiendesha kama Tesla. Pigwa kufika, wanafanya gana Nescafe. When I'm ghetto, unavaa koza ki estate. Na kwa status, na kucheki adi lake day. Adi club going down, toko reggae.
Man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. I say man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. When you down low, bloody nana feel it on me. When you down low, girl, why you watching for me? When you down low. When you
download, when you download, when you download, when you download, when you download, when you download, masking go mingi na hizo dead in your zao. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu masking go ni. Deadili, 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 deadili.
Ain't no party like a John Falme party.
Yo, my team. Big Bob.
Hey, yo, Metro Suka.
Mishuka now, change got na tau. Masking go mingi nizo debi no zao. Ayo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu masking go ni. Dedili, 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 dedili.
Kwelo adeista, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rap upenda masanteni, enemy, enemy. Bato inadi na machaji, tukime divideli. Marimfo zimewaka, bansendwa na ya chemistan.
Na tukubwe deji.
Stekere musha na Hennessy. Tumefika na masenke na masubi. Legacy, ah. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapet koma mbati na mbling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maribi, kate na kibridge. DJ Doba Genjes kuje one by one. Mambo ni vulai, it's hard side. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili,
simmer down, mommy. Simmer down. Didn't know you need it now, mommy. I'm in it now. What she turned into a pound, mommy? A million pounds is kind of flowing written down, mommy. I know, I know, I know I need her, need her.
but I'm sorry, I can't take it for a keeper. So it's looking like we need a separation. I'm doing wrong, so I can't do no obligation. Still going through the rain, I seen some funders. Let's take a look, see a feet full of bastards. You cannot teach me nothing, I'm a hustler. And I'm a push on the cake with a custard. And I'll be waving to trim me on a boat. I think you might like, I'm feeling myself, I already fly high. Girl, it's the way it's envisioned my mind. My mind. Feel like I'm on a way. The color gray. Come now, we are not the same.
Ana, piga tu flash, si ajali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzi, toka zake zikimshu. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga tu flash, si ajali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzi, toka zake zikimshu. Ana, shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution, toxic. Hini poison ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande si yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga tu flash, shia jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzi, toka zake zikimshu. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga tu flash, shia jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzi, toka zake zikimshu. Ana,
oh no,
azija shika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
rosi uchipanguze jasho.
Oh no,
we ni kibanda kwa hisoko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Ah, na siyo stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty, celeb, toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ah, ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu.
Ni mauru, hako siko niko kwa pass.
Ni mauru, lakini kila sande si yako charge.
Ni mauru,
sini komando ndani ya skirt.
Ni mauru, udem ni mauru, udem.
Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga tu flash, shia ajali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzito kazi, 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 kazi.
If you no pick, you go miss the drop. The same way load money done they go. Me I no swag, I no get you back. I mean come on now, come on now.
If you jump slap, you go take Panadol. For the matter, they go like in Rojo, me Rojo. Aro,
I'm not too far now. Kill us up, kill a boy. Papa Shelle, I will up. Talo ni moto, to lo post. If when I catch you, you go no.
When you go man far away, far away, far away. You want to jay like the boys from Maliku Wole. But waiting I know
I'm just a common. The same now you be benefactor. Life changer. Big spender.
Yeah. Our body won't ban it like nobody want you. But waiting I know I'm just a common.
My people come make I play you the cassette too. Your life get your hand like a answer too. But you don't get my new one like myself too. You know if you fight them for long, even if you get black belt too. People will want to use you, you must get to. When your life yuri yuri like bracket too. Baby do you, suckle to wawa, go kalama. Office coro, you like to spend all your money for piggy bamba. My shag bana, koto dili, koto dili, koto dili.
I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. Say I get on my mini absentee. Say I'm angry, me do chora bits. I have this one friend who says such be me. Muhe pangori bill apology. Napenda udaku kunyo China friends. Nisikia flanu likuwa rent na ex. Nisei flanu pita hapa na chest. Mumpiga macho ndo I take offense. Niko kiroro kanonini back then. Ficha kingwelo niko kiparanai. Maski akiringa metokeleze. Nikimcheki mimi napita na yeye. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big.
Nikikutoma tire, keep it clean. Usipake mate ku filter please. Si ati naringa manze vile na feel. So cheki kohozi unipea dhidi. Nikikula kachumbari misipendi kukiss. Yo mdomo yo unukavizi. Napenda BBW na skinny chicks. Mina penda wote, mina penda kumix. Nikikula jaba musikia kutekana. Nasikia hanja mzimenipanda. Natuma mameseju siku za saba. Nikitafta dem kule tutakulana. Mina kunywa supu ya kutoa hangi. Shot mbili ya kutoa hangi. Nongeza mzinga ya kutoa hangi. Kisha nalewa nikitoa hangi.
I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Nime come kwenye bez na kabla new moon. Dance all, netwa kufaju. Nime come kwenye bez na kabla new moon. Dance all, netwa kufaju. Bend your knees. Bend your shoulders, legs are teased. Now in your order, I do the right, I do the left, I do the right. Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida.
Nimeshasikia kukingia ni kublast. Huko nga bado unachukliwa madam so. Anguka nao itabaki mefilo na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdagi mdagi sinteja patikani. Hadi late night saa sita ndo tani wai. Nikupin location and kufana na hii. Sukate call niko chomba.
Put up again. Me jama tell it out. Bang bang.
Nimeshasikia. Najoshaskia kikingia ni kublast. Huko nga badu na chukli wa madam so. Anguka nao itabaki mefilo na vibe. Anguka nao kwa single for now. Mdagi mdagi sinteja patikani. Hadi late night saa sita ndo tani wai. Nikupin location and kufana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mpirizo release. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na post pale NGC. Jina ni Cantel kuraps ni talent. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, turn it down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kuna party na magosh. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati. Anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa weba njuka. Cheza chinu kukondezo mazuta. Anguka nayo baby girl ushaitika. Ndagi mdagi matisho za watagi. Step, ama darling. Tambu serikali, juni serikali. Tamka asali, simdajwa ni nani. Flow mshati, ki. Don medunga apoda mi, chi. Utekiwa poa deli mi, ti. Aha, skia. Beba, anguka nayo. Anguka nayo.
Yo man.
Kima, hey, yeah. Aya
man so. Jenny si wa jingle that. Give me tick in a tattoo in a long talk. Fit physically fit girl I'm on that. Give me tick in a tattoo long talk. So me say me girl wine pon the ting. Wine pon the ting me girl. Wine pon the ting me girl. Wine pon the ting. Give me tick in a tattoo long talk.
I bring it up for you. This I make you wait up for your venue. Wine funny thing, I bring it up for you. Make you wanna sing a praise like hallelujah.
Yeah, yeah. Catch up on the baseline. Girl, you better take a couple of pieces of waistline. When you bend it back, me ready for the playtime. If you say you wanna fuck, I coulda never waste time right now.
Give me see me and I see what's in contact. Give me tick, give me tack down in a long talk. Sick physically fit, girl, I'm on that. Give me tick, give me tack no long talk. So me say me girl, wine pon the ting. Wine pon the ting, me girl. Wine pon the ting. Wine pon the ting, me girl. Wine pon the ting. Wine pon the ting.
Give me tick, give me tack.
10 out of 10 candidate, mama juggle best, mama money bank, be a dent, no more pick up less, I didn't check your gram, I can bend, and I can text, and I deku come, then I come, then I come. So baby, kuja evo, usi worry baby doll, kuja evo, babe, kuja evo, 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 babe, kuja evo. So baby, kuja evo, usi tense, baby girl, kuja evo, babe, kuja evo, 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 babe, kuja evo.
Allah. Kuna venye na di feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checky. Kitu ya fast achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kwa tukote. Look best tukia chili ya hit. Tumezoza kila chum toka kite hadingong ha. Niko malin lab kile kwa maji. Physically fit nime drip mini grip. Tuna jo unanga form ukijipa kakulon. Ukisleki wezi no tusha badilisha flow. Maze kitu honi honi mademo wana do.
10 out of 10 candidate. Mama joko best na mama ni bang bila dent. Nima piako bless. Alini cheki gram waka bend. Ana kani text. Ana deku kam. Then I kam doni kam.
So baby kuja evo. Usi worry baby doll. Kuja evo. Babe kuja evo. Evo evo evo. Babe kuja evo.
Aki black chocolate, ni fine melanin, bana toka nikapate. Kana penda, kenye mi wana penda, so kana penda toto, chupa na haga nono.
Like a boss. Like a boss.
Tenda wema pewa attack, pewa kwangu ni clean, so butafagia kuwako. Nikuche ndogo, juta kula kushoto. Sitake kuona na my daddy vat. Nili jam, nika sample mali yako. Manzi yako, napanga kwa wakati. Tunapikinga trio santu, nakusengenya. Nimi the last guy, manzi yako, shiki yako, shiki yako. Mtoto wa nyumbani, doto la home, Kenyan girl. Kana penda, 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 penda. Bad, chiko hii bad, bad, koto. Kwenye flow, joka na perform, joko na perform, 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 perform. Big, mpoka, napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka na penda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Boka na penda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka na penda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Siveni me apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she enda home. But koi party, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big Boka, napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka, napenda stick proper. Big Bomb, bila kona Big Bomba. Big Boka, napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka, napenda stick proper. Big Bomb, bila kona Big
Bomba. Hey, this be honest. I know my heart if I be honest. She in control, she feel on it. If I throw, now call me down. You like this, I like this, my love. I love being your love. I'm trying to show you up, you up. I'm fucka, she really the latest girl. She really my favorite girl. I'm loving the way you twirl. You twirl in the Maybach. She really the latest girl. She really my favorite girl. I'm loving the way you twirl. You twirl. Fresh up and it on me. But you can't do it slowly. Girl, that's the way would you bend it for me. Take a picture and just sleep. I had a feeling one of these days. You'll be there every time I stay. When you are a girl, then you say, ooh, ooh, I thought.
Me catch these, you know. Never met a bad man like these, you know. And I make a man see like these, you know. Say I'm fine like Starboy, you know.
Viti na day kukupin maze usikie vivi na day ni kuchiu ni kubloka. Big G na day to relax to kidishi. Minji na day ni kudigi. Usikie viti na day kukupin maze usikie vivi na day ni kuchiu ni kubloka. Big G na day.
Party people in the house, are you ready for this? Hey!
Girl, shake your body if you're ready for this. Just move that booty if you're ready for this. Party people in the house if you're ready for this. Girl, shake your body if you're ready for this. Just move that booty if you're ready for this. Party people in the house if you're ready for this. Girl, shake your body if you're ready for this. Just move that booty if you're ready for this. Boom, bam, bam.
You can meet me at the party. You can bring your shorty. We'll be rolling in the party. Party's going on out. Cut I can't put you in tow. One penny, penny, can't buy your show. Never them a follow to them, see what you want to them. Try copy, but now come close to you. You
want me to tap on a girl, it's slap on a girl, can't step in your show.
What on, girl?
Like a pass a let them a chuck on a girl, can't hot on you.
What on, girl?
Drop them one by one.
What on, girl?
Drop them two by two.
What on, girl?
Kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mpili no pitisha bia. An kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mpili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumashu. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza tebu search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisawe ya ukunku. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utazani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. John Falme mix zake safi safi. John Falme mix zake safi safi. Washa moja big manzenski efiti. An kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbeta mzinga mbeta mzinga mbeta.
She want ride it, she want back shot. She want sit down for it, she want fat cat. Me girl skin out your pussy like laptop. Make me put the money in the cellar, the cash app. Royo, she not stop catch. Fuck sweet, your flashy finger but not flash. Cocky a beat on your wall, them knock knock. Girl, your pussy clean and a green like the WhatsApp. She want fat cat. Me girl skin out your pussy like laptop. Make me put the money in the cellar, the cash app. Royo, she not stop catch. Fuck sweet, your flashy finger but not flash. Cocky beat on your wall, them knock knock. Girl, your pussy clean and a green like the WhatsApp. And your mark get set. Girl, your pussy wet, wet. They say you know better than a girl. She say, let's bet. Girl, your pussy tighty. She say, where your ex, 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 ex. Girl, you give the best sex. Catch it now, your birthday suit. Make it less dress. Bring it, give me express. Cocky, I got test flesh. Me girl, catch it right now. No bag a long time.
Rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it. Of me, Tabo, for me, Santi, my son, so see. Could come in my phone, so see. Oh, Zambi, can you go, my son, so see. Of me, Tabo, for me, Santi, my son, so see. Could come in my phone, so see. Oh, Zambi, can you go, my son, so see. Of me, Tabo, for me, Santi, my son, so see. Could come in my phone, so see. Oh, Zambi. Yambuza kwe marira Ozambe vizibu vyo vye marira Me embuzi ze kabia Embuzi ze kabia Me ajiwe yesoza Ajiwe yesoza Shukula Wena msanze nga kira Nga kutefene kwa sike mi hulash
Ozambe Ozambe Bambi Ozambe
Ozambe
Oza,
Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, O
ndi muto ndekanze tonyambula ozina ngomulalo womala kwekubya byakunwa mutigwe woli na mpenkoni wayiga mazino fumita
masonsosi
Kanuko masonsesi, ufumita ufumi sati masonsesi Kukame mafonsosi, oh zambe, oh zambe Tegena, oh zambe
How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben Jana saba ili ni bamba venye bana lipen Nilizubali ya denda kizubi zubi geng How check me how check again and again How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben Jana saba ili ni bamba venye bana lipen Nilizubali How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben How pretty is your neighbor juwangu Johnny How pretty is your
DJ Joe found me
Check it Mana tipsy
Like a boss.
How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben Jana saba ili ni bamba venye bana lipen Nilizubali ya denda kizubi zubi gang Nili check nika check again and again She's a 10 kame Eva kasipo geuzo kataungua Nika diva kana sumbua kana fanyadi mina shiva Na sina kiwa mina cheza shua kata jipa suna nijua Bang check confirm nisha kemba katam Na venye jo kame vaa kame kaa kame ni jam Na bado si jangam mataka ni jina ya gram Na inafanya na jam bana inafanya na jam Taki na kati taki taki Mina taka sana, taki nataki Nataka kukujua sana Chini ya maji taki taki Mina taka sana, taki nataki Nataka kukujua sana Taki nakati taki taki Mina taka sana, taki nataki Nataka kukujua sana Chini ya maji taki taki Mina taka sana, taki nataki Nataka kukujua sana Mama tipsy Fetish yangu wagafani Yani bora kona bunda dredi Nani mali safi mtoto wa nyumbani Short and sweet to be sexy She be my queen Kana dunga dera Kana taka mini cheki Pale kwa hip kakitak Mimi kuisha Kwanza kakiuma lipsy Mika shani Nibakisha, sai mina sip malika menifikisha Nona mini kichizi, msupa ni bang check confirm Nisha kemba katam, na venye joka mevaa Kame kaa, kame ni jam, na bado si jangam Mataka ni jina ya gram, na inafanya na jam Bana inafanya na jam Taki na kati, taki taki, mina taka sana Taki na taki, nataka kukujua sana Chini ya maji, taki taki, mina taka sana Taki na taki, nataka kukujua sana Taki na kati, taki taki, mina taka sana Taki na taki, nataka kukujua sana Chini ya maji, taki taki, mina taka sana
Wasta 4, niko class 4 Baby girl anadai ni washendom Sezi bonga fruity jumi ukuwa don Sezi banja mta mindo father son Easy streets unajua mindo melgun Ukibanja na ni unapigo boom Kani happy my guy itajipa soon Usi word in a life itajipa noon Ni weekend wa life zimefika moon Na madiva wame chrome nimefika zoom Usi zime my guys unajua rules Tunakata walae adifike noon Unati Tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Izo nini, una tiktak nini Ine mabusa mepe kwa sini Una tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Izo nini, una tiktak nini Ine mabusa mepe kwa sini
Spendi manza meka uka haga Manza meskunya, Napenda haga jelly, jelly jelly Asiko na dimples Uko single, niko single Ndekia maiko ni kuonyeshe kichinjio Msupa champio Nika fresh up anairo Asiko na dimples Uko single niko single Ndekia maiko ni kuonyeshe kichinjio Msupa champio Nika fresh up anairo Asiko na dimples Uko single niko single Ndekia maiko ni kuonyeshe kichinjio Msupa champio Nika fresh up anairo Kienyeji special Manzi ni kienyeji Na kwambia kwa TV Anapenda kumkumbakia Kumbagia Ana tiktak alafa na nikalia
Una tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Izo nini, una tiktak nini Ine mabusa mebeba sin Una tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Izo nini, una tiktak nini Ine mabusa mebeba sin
By the way, let me tell you maina Jemwa squeezy huku ke before they tell you majina Dakika mbili nkimdishi Usisahau, malaya haridishwi Ati tick that, baby uneza flip that Sit back, dick mouth, mako shikwe Kap mali neza shika, haduku we sprinkler Piga, 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 pia mabeshte feedback Iwe kalala makamene Kumanisha nikapienga makanene Make sure katalala bada ya kinem Kaunada wama pigwa nyere
Una tick
TikTok, una TikTok nini? Baby una hasu, una TikTok nini? Izo nini?
DJ Joe Informe, double the pleasure, double the trouble.
Kids up, my game again. Leo minataka kuzitoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko toa topa Leo minataka kuzitoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko toa topa Kaleka dance miondoko toa topa Kaleka dance miondoko toa topa
Nimelipwa ganji, nimefunga wera Mina medi niko juu ya kivela Taka kuzitoka na ayela Machiaju wamekuja na makwela Leo gwedhe inashika ndani ya keja Kisha tunde dunda izidi kutubeba Excuse me, who are you? Na koka dress, umeva see-through Una ni nice, na koka dance Bila unacheka, nikani kona chance Asiesikia la mkuu, tunamvunja mguu Na kileta ujinga, tunavunja migu
Leo minataka kuzitoka Jota sijali kakesho, mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko toa topa Leo minataka kuzitoka Jota sijali kakesho, mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko Kutoa topa, kaleka dance, miondo kutoa topa, kaleka dance, miondo kutoa topa. Leo minataka kuzitoka, wenipe dance, miondo kutoa topa.
Jilo ni kuzitoka, kando yake madonga, na set ni kisonga, na wacha wakibonga, kuruka, kudunda, na tuanze kubanjuka, kudunga, medunga, na pendanga kuvunja. Wanasikia kushikisha vile tunajienjoy, mara kwanza tukibonga, alika na convoy. Mabuda wake wate wanaponga na mado, wanapeleka decos, kumbe mikalia posh. Tujema kuna do, atakwanya kuwa toy, Kithani ako job kuma mienda kula form Jana dance floor alizitoka mwaka 4 Na mbele ya mapro unasema wende boss
Leo minataka kuzitoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipige vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondo kutoa topa Leo minataka kuzitoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipige vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondo kutoa topa
Now we shine like we I never see I carry God so I fear nothing Steady increase in the commas Comma Original no be parody You know it's clear for your memory Whether now winter or summer I did Papa just drive on now Living life See my fire burning bright Within the inside me Smally way they might see They never know I color So they move fine Check and balance Everything inside my mind daily Trust me You can't fool me And the key don't get log up Oh, I'm friendly and conscious I'm allergic to so I'm not ready for confusion They're telling me make I show love Stability on bono Everything a connection I'm not ready for confusion Things happen inside life Try that to make I live my life Dreams come true if not fight Fight the fight make you no go tired Fire, they go, you need to put your body and soul, if your worries alone. I don't stop, I'm not living life, see my fire burning bright, within the inside me. Smally way, they might see, they never know I color, so they will find, check and balance, everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me, and the key don't got logo, more friendly and conscious.
He got a girl when me meet up in me party Wicked precision when she moving at the body In clear vision say me walk up to the bar and talk The girl I'm feeling you Say she a bougie and she really kuzazi She tell me say she only bossing for the money She not feel worried if it no be that divan's expensive Only things you do Me tell a girl slow down Make I be the man for you now Me love for your wine control down Every little thing you do me like it Me tell a girl slow down Make I be the man for you now She tell me what I got to offer I tell her everything if you come in my way But she in love, girl No le for the money This girl in love, girl
So fine, tell me love what you pass for me
And she in love, girl
She do this for the money
This girl in love, girl
The way you want for me
thing make bad man wanna spend so bad. I know you sexy, my girl, don't play me like a damn stalker. I tell her she want me fancy. She wetter than John D. Baptiste. Me no say she like me tactics. Make her be your matty matty.
Me tell her girl slow down. Make her be the man for you now. Me love when your wine control down. Every little thing you do me like it. Me tell her girl slow down. Make her be the man for you now. She tell me what I got to offer. I tell her everything if you do.
Malikuwa na mtu moja, jina lake Zakayo. Mkubwa kwa watoza ushuru, naye ni tajiri. Alitafuta kumwona Yesu, ni mtu wa namna gani. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Mana ni mfupi wa kimo Zakayo. Mana ni mfupi wa kimo Zakayo. Mana ni mfupi wa kimo Zakayo. Mana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu, apate kumuona kwa kuwa, atapita njia ile. Na Yesu alipofika, mahali pale, alitazama juu kamwambia, Zakayo shuka upesi, hey, shuka, 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 shuka upesi, shuka, 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 nimekuja kwa.
Saturday, I go meet you there, cause I miss you every day. Call me any day, I'll be on my way. I'm one call away, no matter this is.
Yeah, I'm not sure, keep my action. Don't do too much, I love you with passion. Jessica, Jennifer, mommy, last shot. I will soon be like no more fornication. You run on, baby, my son. Girl, I want some. I say, now you, only you, I want the sanction. Yeah, I'm all yakpa for my catalog. When I only you, what I want for my mansion. Girl, I'm not here to they confuse you. Girl, I'm only here to they convince you. Let I love and I need and I miss you. Me, I love your body and your melanin. Follow me, go. Give me ginger. Give me, I remember my energy, no. I never love you, finish, oh. Don't leave me, oh, Roma. Ah. Baby, let me take you to a pizza. Let me put the ring on your finger. If you make the memory to linger, I will give you anything you want. If I go je, and I go galant, I don't go fear. You do me tumba, but I don't care. I need this.
Man, I say my rumba, rumba, holy nuna. Nafanya makusudi kushinda the chuki za. Tena wanafiki bado nakula na. Na haini pishi dariziki ya watoi wa. Ex wangu wanatamani ni achiki. Nifubaya niishe ni dhaliliki. Adui zangu wanatamani wa niziki. Niwe choka mbaya na mwisho ni filisi.
Atuwa sisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi. Kutuona tunalosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni peke.
How how wana nisema mimi hawauni yao. How how wakiomba mabaya yanarudi kwao. How how wana nisema mimi hawauni yao. How how wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa vizi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni.
Mwake ni mwake anakingilia kati. Babake ni mbazi anadai hatutaki. Lakini kushoto mwenye anapenda kutuzaski. Situmetona mbali na babake ni ari. Mwake ni mwake anakingilia kati. Babake ni mbazi anadai hatutaki. Lakini kushoto mwenye anapenda kutuzaski. Situmetona mbali na babake ni ari. Ukianza kurusha lugha ndo utajua ni kipindi. Dem ni mihuch kumbe dem ni pikini. Wacha nipige story yangu bana inabidi. Tebu tu relax cheki ilianza hivi. Tambizo madumba uwezi tutishia. Tunajua umetumwa. Magosho doni wengi tunaletanga kwa nyumba. chunga ukicheza tunaleta mali mpya huko tukijam tunashukisha machura girls on a mission tukora da ya madumba uchekeshe kichele juu mwingine anakuja not that tiny tunapenda vitu kubwa dem hana pupa heshima kwa mabuda fadhali ule ex anarada kujituma dem mali safi na medeba kukushinda kuzoza hadi soma wasonjo wanajipa meroga vitu kali mpaka mwenyewe na shield lakini kwa hii game makudaro mindo teacher napeleka na rada wakishinda na wapita ndabaki kuwa hadi teacher mama ke ni mwake na tuingilia kati baba ke ni mrazi anadai hatutaki lakini gosho ndo mwenye anapenda kutuza skizi tumetona mbata na mbata.
Monster on the beat, ho, B-Bo, B-Rap. He a freak, though, man, damn. Call her Amber Lambs, tell him, please, bro. Nella, to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these, you? Trying to see Compton. The industry can hate me. Come all in, they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible of God watching. Sometimes you gotta pop out and show. Certified boogie man, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe on him. Pull on him, extort, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boy, certified pedophiles. Wop, 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 dot him up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you trolling like a, ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably a minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the bay gon' let you disrespect pop? I think they open show, but we know that's that. They cold foul, I don't know why you still don't
stop. A 90, the Britain is intact.
I like
from them sweet, I don't know them. Don't give up a cow, grow them. They my hype up a damn poppy show them. They my hype up a cow, grow them. From them sweet, I don't know them. Don't give up a cow, grow them. They my hype up a damn poppy show them. My hype for cow, grow them.
Me spit fire and I drink spit fire. Weed in the hand while grades are blaze higher. The most I guide and protect with you prior. Chiching, rule, tell them watch out for the wire. The days of corporate straight to Kentire. The entire place don't know me tempire. Yes, aya, praises I figure to the messiah. From your shaky, your time expire.
The thugs them, from them sweet, I don't know them. Don't give up for cow, grow them. They my hype for them, papi show them. They my hype for cow, grow them. From them sweet, I don't know them. Don't give up a cow, grow them. They my hype up a damn papi show them. They my hype up a cow, grow them.
Black pan, black head at me no chat. Place lock, boy, this a dopey bat. Some boy life lost, like a phone contact. I fi name a food, even if me nah have no teeth like honey. Food man a snatch, left them a watch. Hustle fi the bread, food speed a head non-stop. Have me spend the price, man a aim to the top. A 90, everything is intact.
They talks them, from them sweet, I don't know them. Don't give up a cow, grow them. They my hype up a damn papi show them. They my hype up a cow, grow them. From them sweet, I don't know them. Don't give up a cow, grow them.
My hype up a damn puppy show them.
Oh God, give my hype, yeah, my hype. Me all about the little bunch of shit, like you had to be cool. Girl, me never know, I saw you have to save. One life, your law, when you're young, you have to live, have to live. Pussy clean, no disease, no positive. Say she love the cocky size and the semi cocky thick. Pony ground, make me rest it on your lip. Two hand, pony sharp, on your tongue, I touch your tip. Inna your boom, boom, cocky, have to dip. Just a dip, so dance up inna your belly like a disco. Cocky sweet, she a sucky like a kisco. Me like a freak, I could have never, ever, never. Say me woulda never diss yo. Anytime, anywhere, anything go. Spontaneous fucker that you into. Me top freak, I coulda never, ever, never. Say me coulda never.
Shake it, shake it, shake it,
shake it for me.
Shake it, shake it, shake it,
rub it.
Shake it, shake it, shake it.
Me love when you suck, me cocky sloppy and spit.
Girl, say she woulda take a fuck of all my wife. Pussy clot, what I do, the type of life.
Yes.
Adopt me like, adopt me like, adopt me like.
Yeah.
Me never hear it, but sing it on the mic.
Touch
a road, I'm fucking up a place. You know we charge, got the liquor, never chase. Charge, got the liquor, never chase.
Ooh.
And a dip so. Dance up in your belly like a disco. Cocky sweet, she a sucky like a kisco. Me like a freak, I coulda never, ever, never. Say me woulda never diss yo. Anytime, anywhere, anything go. Spontaneous, fucker that you into. Me top freak, I coulda never, ever, never. Say me coulda never.
Shake it, shake it, shake it.
Shake it,
party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Follow DJ Joe and follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
DJ Joe and follow me. Double the pleasure, double the trouble.
Tipsi kufinish kumalo na masani riski kudunda kutonjo zonto ko on na tuko juu ya mangango magode chok nile kwela nonono no ukundo haga na haga bigi bamba wa baba sana kwanza mapaja ziwa tupisha rada cheki dukala tupenga mara kwa mara kuchanganya wa baba wapate tucheda he's taking you for lunch na you're taking you for granted yani for money unapembu dapu na elephant na jakam sasa unangushia champion TFWB what the F do you mean leo ni kufinish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo
Na nile vibe ya mapuni ini fire tunaiongeza kuni tuna refill gas kupunguza hiyo kuzi tuna block designer tutambui boss ndiye anabonga live and direct shera shera flow za kizing jina kubwa lazima wati shera shera dandi yana hii ni kwa bukla ama kwa matri
ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo
ina donjo iko sawa ndo maana super squeeze apendagi kugawa kama kawa nikishapiga shower unaweza zima power juu mslali hapa yawa jirani akileta vako za bestie nasty na venye yeye ujikuta msexy wapi yanaweza kuja kwangu apige seti na mida za kuziang tajifanya lime blacky huyo block ndenga cock kama ndo halimu unakujaja hapa na pok kauna stock neza talk drizzle ndo ni nice kitaka kutoa lock
ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo
goda goda tena strictly makwela no other ten
DJ Joe for me
come sauce win the sauce win the
nani mana 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 tipsy g
zero
big baba
doku donjo doku dunda ikendi nani bambia kadunda doku donjo doku dunda tok moja nimeshaanza kunirunda doku donjo doku dunda ikendi nani bambia kadunda doku donjo doku
kudunda. Tote moja nimeshaanza kunirunda.
Ndani ya chain kashingo nimedunga bling moja nono hadi wezi kujikunja. Ndo kudonjo, ndo kudunda. Nikichuna kandovu ni wapi nilikasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka. Nchakula kikitu, zimeriputa. Nikabole tennis, ndo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutane na donjo kudunda. Nyongi wedi mstaki kuchomeka kucha.
Goda, goda tena, strictly makwela, no other tender. Goda, goda tena, petit doina, weza but bigi ndio na penda selector. Nini zona, cheza, komeshindwa na mboka, wese matwekea, lexa, one lege, twende, nusha mkono, mbele, gat ni a, lele na kwanga, fiat, sele, aluta ina, donjo ka, wet fry na roiko, rainfall za kizing, nazime toka kia maiko, chingri kwe debi, baba kwa disco, nina wasapere kangat, na wote ni kwa shiko, shiko wa nax, shiko wa kiambu, shiko wa juja, shiko wa embu, ha. Kuna shiko misi juu ye udu, nya, pitafanya rura show na kuja very soon.
Doku donjo, doku dunda, wikendi na nibambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, tok moja nimeshaanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, wikendi na nibambi ya gadunda. Doku donjo,
like a boss. Antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tu anze ku antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chua, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema kash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend ina gala meka. Mana day ni mseti ya na day ni mkafu. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni wa seti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe blind everywhere in the hood. Ninapenda ukiwe, ninapenda ziki move.
Hello, niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapol. Cheki yo, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugagel.
Nataka this, nataka that. Unasikia huko bigala, nataka kitu kafu. Anapenda muku, chua, anapenda cash. Na anapenda juku, seti kapla tuanze ku nataka this.
She won my head.
shiva na hewa. Sandore, Yawadangolo, Erokoro Tagore, Helani, Pendomedore, Kirin Sai, was the baby Temane. He meets Kanguru, he meets Na, Atoti Wani, Maliza, Nakala Jafu, Nandika, and Nikoni, Yaka Insha, Rambanya says the Kudanganya, Yamama, be a very Usenge, or with a well like him, Lupokan, and be a thing in the game. Kishanga, viluna zitoka wala iblanda, nimetekwa, napewa mahaba. Ay, 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 ye, ulelo, asiru, wenda, ujabera, ye, kama mtoto, napewa masiwa. Ay, 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 ye, ulelo, asiru, wenda, ujabera, ye, kama mtoto, napewa masiwa.
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Look at what you do to me. Since I don't show you love.
Chatelli, oh. You put me inside your coconut, coconut, my baby, oh. You don't they call me to felony, I don't choke, oh. Pretty sell out that, oh.
Alinipigia chenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yako shinanga senje. Ni kama ni mbebe, hakulangi sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita, Rebecca, wanadai kunikaf. Wa, Canero Sing City, ala. Hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Piti ina real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Waloli paspana, wangezeza sauna. Pahali, minapelekwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Mi upiga biz kama wa Somali. Kaubo higanji, unipati. Chukilele, alinipigia tenje. Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chale kushinanga stenje. Kama ni kukulangi.
Chucky Danger, let me pick your thing. That is my yelling head, then I got to my thing. What a shame, the second you want to get you what you want my thing. I do want my head. Chucky Danger, let me pick your thing. That is my yelling head, then I got to my thing. What a shame, the second you want to get you what you want.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Kini kamero mind wa business to 5-4. Nani follow manze kama juza disciple. Rapa round imi nakandanga kama chapo. Kuna luga enda westi ikatuke mambuch. Kani ngoma minaskiza nga world boss. Yeti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyuktopuzo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya Saudi Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Wela ni nderere nderere ya lafu ball. Ball model wangu manze sini great the law. Nikidai jambla new dress major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkundu badwa zipasui cho. Mtumina rang manze pipi na Dior. Keleleza mkundu badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Ai, jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Matauliza tuko wapi situ kwa jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Jag, 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 jag.
Nakauna rada basi sayumeni no. Nakauna kopi basi sayumeni no. Nakaukujua basi sayumeni no. Umeni, 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 umeni. Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza. Nakauna rada basi sayumeni no. Nakauna rada basi sayumeni no. Nakauna kopi basi sayumeni no. Nakaukujua basi sayumeni no. Umeni, 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 umeni no. Nakauna rada basi sayumeni no. Nakauna kopi basi sayumeni no. Nakaukujua basi sayumeni no. Umeni, 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 umeni no.
Where you at, nigga? Niko na form, now you know. Jumanze ni majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni makols, imeja call, logs, inbox. Na request zote ni watoto. Ni mekupin, ukikuja kuja na watoto. Ni mekupin, ukikuja skujo kiwa so.
Niko kwa keja niki hang na mabadis and bandits. Buda tubagu yati ya nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi naso uliza hani chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nitabonga. Na bado namli analia niki songa. Mpo wa kando yangu anajua mindio donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa. Akiwanja kila saa ni minyo. Na you know. Hakuna rade maze formisha nibo. Na you know. I really love you atakani na igno. Na you, na you, na you, na you, na you know. Na kauna rada basi sayo menino. Na kauna kopi basi sayumeni no. Nakaukujua basi sayumeni no. Umeni, 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 umeni no. Nakauna rada basi sayumeni no. Nakauna kopi basi sayumeni no. Nakaukujua basi sayumeni no. Umeni, umeni, umeni.
Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju. Any dance maju nilimwita hey kuja straight kilimani msopa libambika nikisema ye ni mali na hang na majika ni form tuna kill kini doba safi na nikenge imeti kwa bingine real kishika mic mimzi kolabo siyo free tukipop wana breeze wanakwanga wameti wakijita wasani wanakwanga wameti wakijita wasani na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili date in sisters wanafanana lakini misi daiti flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha wote wa somali Halima na Hadija unapimanisha kitumio mapicha but kitu real sore se kuchanganyisha napigia Shakil ati dance la donjo ni dance maju dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu any dance maju any dance maju ati dance ku donjo ni dance maju dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu
mage mage maju mage mage maju nasaka formula nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula joki na njerima siwa mbona nitafuta na vile shere tulipiga jane kalipuka akiwa lai nilijipata ngaste nje na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele na kila saa aki safari situende staki kumari minda jimada na madenge kwanza kidogo ni na fever nichilke jani nikijimada na fifa wesikuma mimi minda cheza na mafiga kaimbe kuna isongeza volume kwenye speaker magi magina niko bukla na cheki tu mabundada na niko maganji makladi ni za ulaya mini kuredi ni wapi tunakutana tukazitoke na machaji zikitupa
madansa kudonjo ni dansa maju dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dansa maju ini dansa maju ati dansa kudonjo ni dansa maju dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dansa
I need your love I need your love I need your loving.
loving. So fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling lean. And I'll be down now. Anytime you call me, I'll be down. I'll be down. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Put me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. If not you, then I don't wanna know. I don't want a story. Day and night is unconditional. Got me living softly. Yeah, yeah. Love me judge, yeah.
Love me tender.
You know your love turn me up like Nepa. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly in the sky and the night. Put me in your arms and your love and your love.
Michelle, baby, last night with a big bumper. She said she had a man, but she still gave me that number. Be like she know, say I demand weakness for the biggie bumper, you know. For the biggie bumper, you know. Yeah. So what about the vibe? Is she just nice? Tell me what she like. She got a man. She think twice. Said her face fine, yeah, she fine, of course. She did talk much and I'm quiet, of course. Perfect combi. She did do me things and I can't deny.
Perfect combi. Slim waist, bumper. Fine face, perfect combi. She did wine waist. She don't look anybody face. Perfect combi. Slim waist, bumper. Fine face, perfect combi. She did wine waist. She don't look anybody face. Perfect combi.
Me bow I come mu coco. Anything you didn't want, want, want. Now baby, I'm a top, 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 my mama.
Ca-ca-ca-ca-ca. Girl, I'm looking at your front door. Trying to give you everything I want. If there's anything you need, just call.
Girl, this touch you got go sweet, oh. Make a man want this time for real, oh. Make a know what's up, what's the deal, oh. All you buy, what's up,
she put up by the vibe. She just nice. Me what she like, she got a mind. She think twice. Is the face fine?
Say the face fine, yeah, she fine, of course. She did talk much and I'm quiet, of course. Perfect combi. She did do me things and I can't deny.
Perfect combi. Slim waist, bumper. My face, perfect combi. She did my waist. She don't look anybody face. Perfect combi. Slim waist, bumper. My face, perfect combi.
Watch your birth star, you know earth tone. I'm missing you, baby, baby, come on. You want me to make it happen, baby, I know. Want me to keep you happy, baby, I know. Penthouse, condo, girl on one, I'm on piano. You want me to make it happen, baby, I know. I'm here to make you smile, baby, oh.
Happiness, my life, no stress. Find what I want. Happiness,
to the time. You look quartet.
Calling you in the morning, but I need you now.
Baby, yeah. We have it.
I gave you what you needed. I know what you like.
She said, you see that bulb, yeah, you're too bright. See the fuck up that like a
smoothie. I feel it coming.
Oh.
Diamonds are the guest.
Every time when you pass my road, you do me something when it
can't. I try to teach you, but I need some love.
Plenty, can I get more?
I need to give it up.
Can I get more?
You don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. You don't need no other body.
You have a couple things money can buy. Love you better go buy Dubai. Really try no shy. If you like when it at noon like July, me have a knife. See your kid, me a cut it in a toe like cut eye. Sit down, girl, do one to eye. Bob Marley like bow.
Stroking your back, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy. Loving your body, baby. Girlie, what need to me? I just wanna let you know. Oh, baby, day.
You don't need no. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body.
To me, you're saying, baby. It's called tech. Baby, we have it. No time, but you're too tight. She say, you see that bulb, yeah, you're too bright. See the yeah, you cut that like a school fight. She say, you see that bulb, yeah, you're too bright. Every time when you pass my road, you do me something when you can't control. Hello. Plenty, can I get more? For me, can I get more? Pretty girls, I'm a fast shadow. See that long, I will make Shelly know us more. Plenty, can I get more?
Between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuandula ninge itwa New Balance. Between life from a school career, bitch I made like 4M. Goja sasa this year niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu kuunje sezi manager. Na wana anza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani big facts nigga, ma zigzag nigga. Mgradi zangu kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beach ni time lapse na jet. Like, so I don't give a fuck.
Ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Susi tense mina kamsai. Yata inadai, natenje inadai lakini usoke mita kamsai. Nasina ID, nabonza akiuliza we misho nita kamsai. Nita
Muku found Johnny Muku chu, ching ching. Mimi na jeretu kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya, sindo real deal. Zeno bana ziko chini, sindo ma kingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipa ganji, yona ita pimpin. Konyo lokaba na we drinking. Nimefunga kilemba kama sing sing. Unabanja sana kuna venye unanipiska mkojo. Power buff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau kam form na iko niko. Niko na maguni mbaka situ kitikitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njichi utafambo.
Niko club na mapengwa nataka kunitresu. Si tense mina kamsa. Kata inadai, na
Atenji inade lakini usoke mitaka msai. Nasina ID na bonza akiuliza we misho nitaka msai. Nita kamsai.